Dragons.
Ritzy.
Alongside Badman Kilo Rating.
Show me, baby girl.
Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. The way you bakira, girl. Ya dan. Bakira, girl.
Na una sifa upo so bright. Pigo za kirembo upo so bright. Wana disay tu kosti yo kitu. Wote wanajue ni mezama kila kitu. Na siko sei nikisema na kupenda. Mimi ni mateka kwako nimisha sarenda. Beba kila kitu na popote tutakwenda. Mwaki wakiongea haimanisha tutasonga. Noma I say yeah. Staki kuzisikia hizo bra. Nipo na wewe. Ngoma ikipigwe nipo na yeah. Staki kuzisikia hizo bra. Nipo na yeah. Ngoma ikipigwe nipo na yeah.
Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. The way you bakira, girl. Ya dan. Bakira, girl. Ya dan.
Fanya kama vile hauko sei, girl. Inamainuka shori ben. Kwenye hii ramani hatupoi, I say. Ni mwendo wa popo, baby, ben. Yeah, ni noma zaidi ya noma. Kishundu kwa nyumu mekibeba kinoma. Haki alai watakoma. Bona baby mama mezi ya chala wama.
Misa chigida. Baby mama we wigida. Chigida. Baby mama we wigida. Umebeba vitu bigi. Nyuma umejeza kama digi. Mafuto nateleza kama pigi. Kisa uti chako kama zigi. Oh mama. Misa chigida. Baby mama we wigida. Chigida. Baby mama we wigida.
Fanya kama vile hapo sega. Inamainuka shori ben. Kwenye hii ramani hatupoi, I say. Ni mwendo wa popo, baby ben.
Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. Show me what a mama gave ya, girl. What a mama gave ya. The way you bakira, girl. Ya dan. Bakira, girl. Ya dan.
Dry Reggae.